okutandika banja olugendo lw'obulokozi luno abaana ba Mukama bwali bujulizi bwennyini Mukama enjegere yali azikotodde basanyukira wamu bayimbira wamu oluyimba lwa Mukama Katonda lwe yasuubiza okununula abantu be yali akikoze naye no mama
lugendo lwa leero wangu
wangu
ebisomoza mingi
batambula tebatuka kyokka bale mu ddungu eddungu eryo
eddungu si lyangu
tebamafu
ebisomoza mingi
bamaliriza beegombe komera mwe bava awali amazzi zenyama Banaba Mukama Wali mujulizi wenyini Mukama njegere Yali aziku today Twasanyukira wamu Twaimbira wamu Oluimba lwa Mukama Katonda bwe yasuubiza okununula abantu be Yali akikoze Naye no mama Senezibu Nevi kemu webili Noeleza Mukama Gatoli nana mwami Mazima Noeleza Mukama Genyumba bakubanja Amaliriza begonde Kumera mwebali Awali amanzi Amalala Amaliriza begonde Ensi tebaba Awali ensimbi zinyamba
Nyimbe
nyimbe
nyamba
Sinayo
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 Yesu Nyimbe nyimbe Chifuwa
cho Nyamule nawe
Nyamba
Nyamule nawe Nyamba
Nyamule Yesu
Bantube wa lokola, bantube wa yambaruli Baku baku
Bela bila gotcha
Masima
Omu kono kwa Mukama
Abantube wa filida, bewa nunda Baku baku
Bela bila gotcha
Bela bila gotcha
Omu kono kwa Mukama
Bamaliriza begombe komera mwe baba awali amazi zenyamba Timago